12 ebyabantu okuva mu ssaza ly'e Busujju beeyiye ku kyalo Malangala bagende bafuna obujjanjabi obw'obwereere obutegekeddwa ba Mukwaya General Hospital okuva mu kibuga Kampala era ne bakeberwa endwadde ezitali zimu n'oluvannyuma abasinga ne boogiwazibwa ku ndwadde engeri gy'okuzeewalamu ate ne bafuna n'obujjanjabi. Dr. Ben Mukwaya eyaliko minisita mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era katikkiro w'ekika ky'Embogo agamba nti enteekateeka eno yagitandiseewo oluvannyuma lw'okubaako bye yeetegereza ku bantu abamu abasiyaguka eŋŋendo ogenda okufuna obujjanjabi oluusi awamu ne batabufuna. Abasawo abakola omulimu guno bagamba nti bakutte ku ndwadde eziwerako mu lusiisira luno ne bajjanjaba abantu ebirwadde nga sukaali, infekisyoni, entunnunsi, obulumi obutali bumu ku mubiri, omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri awamu n'endwadde endala. Abamu bakebeddwa akawuka ka mukenenya, abakalina ne baweebwa amagezi n'okubudaabudibwa so nga n'abatakalina ne baweebwa amagezi ag'okwekuuma.